Katonda yabukeseza yebale, ere yankedde bwabanga kola. Alina omuntu omulungi, ndowooza empewoze ze zirina omukisa. Munnange ndi mulaguzi alagula ebyewala, ng'ate ndi mulungi atalina ndusi. Kyokka nzijanja babakyala abalungi abaami kuka abatibu obutibi, nze naye ne sibawuna. Mbadde nnoonya mukyala gwe nnina okuwasa, naye nnamufunye ne mpulira essanyu, n'esigaza ensonga emu enda kumwatulira ekikulu omwana wa mudinkoni. Omanyi batuyita sitaani abamanyi ebintu, naye nnasazeewo omulemereko nnyabo, kubanga muntu wa kitiibwa alagika abantu. N'amakaamu asibuka makama te kale yakusimba nnaku ng'okumusindula. Jjajja ayite muzante ngulira nze, njagala ompereke tugende mangu. Njagala muduuka nga buli kye njogera akkiriza bukkiriza okukola omukwano. Lugeru wangulu obeera wano bbali, ekiba kinnebya omugonze ku nze. Jjajja Namirembe sooka ogende engeri gyali mwana wa mudinkoni ayinza okunvuma. Luwunzawunzawunza abasoma, naye kwagala mudinkoni balimu okunnibya. Gwe jjajja Mukasa kwasizza ekkubo, njagala ompereke tugende mangu. Amayengo gosanga kunogawungule, tutuke bulungi mirembe yaffe. Kinkoze bulungi olwa Sande, namulabye ng'ayita wagende eri okusaba. Ngenda mulindire ngulumuwaawa, bajjajja we tugenda okumulindira tumulumbe. Muwala w'omudinkoni ng'olabye n'akasana, gw'onooka tusiza ng'oyegeredde wabula okomyewoleeti nga ne gitaawo byakomyewo dda. Lwaki gwe okomyewoleeti nnyo nga ne gitaawo byakomyewo dda?
Munnange esigalayo nga tuyonja kkanisa, ekyokubiri ndi muntu wa kwaya. Kale esigalayo ffe ng'abaweereza n'okumanya ennaku ezinaali hasinga.
Wabula matya muli banyiikivu, nze okusaba omwaka ne musettale naye gumalako nga sifunye fayida. Ombeera tusikubiresa kyokka ani agamusaba namuwaawo kibe. Okuwuliriza oli asaba olugoye, ng'ate omulala yamusaba kutya mwana apakira omunyago gwe. Ebyo siri ebyandeese kituufu ki kino? Mwana muwala onditte nnyo obwongo, otambuza serebu kyo nafuya bw'otyo. Nze omuntu eyayina amaanyi, ebirowoozo n'omutima ogwange, looda wabitwala bisula eyo. Wamala maanyi kikyo sankunadde, ninga lumonde wa sizoni. Njagala nkwagala onjagala etukola obufumbo, bajjajja weebali abayambi baffe. Gwe singa okkiriza nkwanjuleyo mubakulu, ye jjajja Mukasa akulinamu essuubi. Onooba otebye okwagala nga nze, mpaawo ndwadde nekufungananga. Ate ku bigambo by'ennusu gwo n'olemwa nnyabo, engeri gy'obeera nnyiiyo ate okusina emikisa. Nzira muloda kyenkugambye, mpeweera omutima muwala w'omudinkoni, maama ondi omuwe nnyabo.
Wabula sitaani ayina emitego, musaamize gw'osanze ndaba. Ebyo bye mutengula abakazi soole nze ndikulukulu asibidde mu miso. Wabulaamu akasomaze bulijjo mbawulira, gy'abanyenya ndekuumuke mannya abakazi. Kati nga bw'ondaba ndi mwana wa mudinkoni, twala nteeka nti gwe gwe ndabye mbangi. Ekyo sijja kikola, mbeera mbuusa amateeka ga Mukama. Okkiririza mu jjembe ligambye, ate nze Yesu w'atali mpulira nsaanawo. Ekyokubiri ffe mu kike waffe, atali mukkiriza tumwetiranga muziro. Ezo endege munyeenye, ewali essaawa ey'endege z'okwegaana. Kyokka mbajolesezza obugwenyufu muwala w'omudinkoni, okufumbirwa akabona ow'emizimu sijja kusobola ssebo.
Tojja kusobola ntegekula ndala bukinyogera kyonna abeere nga kkiriza bukkiriza Ssaalongo, nze sikwanamu omunkwanira. Wabula muwala olimu obuto bungi, n'ekyenkusaba nnyabo okula omutima. Njagala olowooza asenga omuntu obulimbi era atambula n'ensekula gwe ng'omukazi eddiini gy'osoma tekulembya musajja bw'oba musiimye kubanga olina kyansi ey'okukyuka n'okkiriza n'osoma eye ate nze ky'okuba omusamize tekinsigako busajja eyo eringa ddiini kiringa bw'olaba nti okkiriza kristo ngatere emakkiriza muhammadi bwetukkaanya n'okkiriza nze siina firina nawo nosinzana nga mbaga bwetukkaanya n'okkiriza nze siina firina nawo nosinzanga na mbaga ate muwala kino njagala okiige omusajja bamunyooma omuwala onyoomye gwe kasito ntwala mu bakadde bo bampa ekitiibwa kubanga wali mbeera muko ate ebirowoozo tebijja kugula kasito n'olowooza kyewataata mmalirawo gwe munnanga eddiini gy'osoma wano mu luganda kye twatuuma omuntu bulamu edda abantu baalina effujjo ng'oli akutta ne wataba amatuki mukuba ttama n'akunyaga n'akulekawo bw'atyo nga tafunye nakuleka nga mwoyo abo omukubaka basajja alinga mmere omukwano musigula awatali nsonga naye kati obyaggwawo omuntu olugalula ekisiki yesu awandiika nabasekadde n'enzira ne mukati nze kubanga buli omu asoma wiino okakasa ensi nti yesu gy'ali naye temwebuuzanga lwaki mu bifaananyi yesu abamwogereza kasitaani ke kali mu langi yaffe bali batumanyira ne bayiguliza muli ku lubaale w'abazungu mutendereza buli lwa sande ne museyekuka kale mbasasira ne mwegayirira ddala tuwe naye nga neegemusaba bakubye eddolera bye musoma bitulaga nti yali mu ggulu tubuuza bagenda ku mwezi oba bamulabako bannaddiini abaleesera kumwa banditumya obutuukirivu najja n'atubuulira naye bulidde tuteekayo taddaluwe fena emizimu ntunyumya najjo n'ettema n'obukule buli gwe tuteekayo taddaluwe fena emizimu ntunyumya najjo n'ettema n'obukule nze buli kyensaba nkifuna looda njagala ojja kulaba enseene wedduka ffe looda buli kyensaba nkifuna njagala ojja kulaba enseene wedduka ffe nzira mu looda kye nkugambye ntewera omutima muwala w'omudikoni maama ondi omwoyo nzita
wabula musamizo mbuulidde bw'oba tonnimbya essula gy'osomye baddinkambwe naye nange nawulirako abantu aboogera nti eddiini okulamusa n'ekiro kuba mugobi jjajja zaala taata yampa n'akaleku ne nkatwalayo emmanju mu kasula naye ekyo naakikola nti okumatiza abakulu kitange ne mmange ne baalemu obutanjyawa
kubanyonyole nti nsiimye lukoda mwebeeka lubyandinkuwa erinagonza
singa banaagaana nnaakola ntya munnange
ekyo nekisoboka erigonza ninanjolo
naye lukoda nga njiy'obubonero
tobuyiye kuba abasajja bazibu baakufuna
laba taata abaddapangira kapito
kikuyambire neeka tebadde atabula bikolo
mujjira lukoda okweyagalira kosi taata nakola ibinalemesa simbukidde mujjira lukoda okweyagalira kosi taata nakola ibinalemesa bulijjo sigo erimu ebiseera lungo
byali bya jjajja sikanule yabinsiiga tukole pula n'ennyango esoboka tuba omudiiko yokumusinza amagezi looda tukole pula n'ennyango esoboka tuba omudiiko yokumusinza amagezi naye kyembuuza gwe mukyala lukoda
ne bwompita lukoda looda mpita bassebo
kyayengededda kati mperekerako emmangeri ngenda kunoga bikolo jjajja eyabiŋŋange bwetunaavaayo tuyishire wa jjajja nkwanjulayo nti gwe mukyala mmandwa mulamu omutulaku ngato ng'abadde mmanja ng'era mbeeka nnyo ti nefuna omukazi njagala tuyitiriye okumulaba nkulise mampuli y'obuwulu ebadde emmenya lo lulukoda looda mampuli ogimponyesa ebadde enzita abaali basekerera katubasaasire looda leero osula wange olabi ebinyabo batayiga amakongole looda leero osula wange olabi ebinyabo
naye lukoda ng'oli ku sipiidi ebintu bitusize ekitasaanira z'olwaleero nsawa taata neebake nga bwe ndowooza kyenjokukola
muwala w'omudiiko nyolabikanga mbuza njagala tukole pulani ensirimu obwangu kitaawo omumanyi ayina olupe
nyoka
ajja kola pulani zirimu kemya ngabe wasaddewo nti nze wo ebyakitawo okunyiiga bigube kuyo njagala okolera omulala salama kitawo anyiige ku ntere yamabega njagala atukkanye ogende wange kitawo omulyekamu omwesinga mulamba ajja kupaapaala okukirako ekinyonyi naye bajjajja mbalina banamutondosa ogunakwaga otujja kumweraga nga tumwetyonerera nitala twasobya
sabonga mukambwe
njagala abakambwe eri bafuula ab'ekisa
wabulanswadde eri ekkanisa looda
kasita jjajja muwanga akuwaddeweza
ddala nswadde swadde looda
kasita ye jjajja awo akuwaddeweza
kale nzikiriza okufumbirwa lukoda kubanga ffenna tuli kubyogerwa tewali amanyi kituufu
tewali
buli wadini yagiwaana n'asusa kati ffe abagoberezi tukuliddwa amagezi omutuufu n'omukyamu ku bonna akubula n'olwekyo temunnenya kukwata bya lukoda eddiini entuufu katonda gy'asoma embuzi omusiraamu agamba nnabbi muhammadi allahu akbar mbwasinga obunene kwa mukatwikimbu ye mupaatiri yesu kristu n'abanka yesu omukristaayo mbu ye muwakanyi abo bonna aba yesu ekibaawulo kibulwa mpulirayo n'abaayisa masiya osakabinja k'abazungu abasinza agamese laba omusambisa ayogera n'emizimu kati buli omu asalewo ekituufu kyayagala laba omusambisa ayogera n'abaafa kati buli omu asalewo ekituufu kyayagala eddiini makubo okatuuka wanneene ekutte lya lukoda tusisinkane embuga luuko mbiteekebwa ye bino
tubitwale ejjajja muwanga anaabisomanga
munnange enjiteekewo enjatula
obuyimba bwe butyo jjajja nnamba gabukomewa
lukoda njiteekewa bayibo
tugitwale ejjajja muwanga anaagisomanga
mbuuzaku enjiteekewo enjatula
obuyimba bwe butyo jjajja nnamba gabukomewa
munnange enjiteekewo enjatula
tugitwale ejjajja muwanga anaagisomanga
mbuuzaku enjiteekewa bayibo
obuyimba bwe butyo jjajja nnamba gabukomewa tugitwale ejjajja muwanga anaagisomanga obuyimba bwe butyo jjajja nnamba gabukomewa.